baby mkinikupia kuna noma, na kwa wale wanapanga kutufikia iyo noma. E Mungu nguvu, nguvu yetu ilete baraka, baraka kwetu haki iwengao, na ulinzi na upendo na uwe nguzo siku zote. Sio number one kwenye dunia, robo wise tunabombea, yeah. Kipunia tunamambuga ya wanyama kila place tunavuruga.
Kenya, Kenya, my country, Kenya, 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 hey, Kenya, Kenya.